Majestic Production.
Beep bang, beep bang. A thousand that beat, it is what it is. Ain't nothing to go when I kiss. I need to call all your bad nigga. Me not say what I say. I would have to go out to call it to back. Jaga loco linga with Kugande. Ela saka loco linga with Kola. Napunye chilo tongoli wange. Ela jaga lanku zimbie na karina. Baby girl, come to my kunuma. Ela kungamba kwa kala wafatuma. Nisengange vya mkwano viluma. Mwaza kusoja ni mwala wadina. Macha kukamba kusoka wikaluba. Mbune wa heta wabela mkukoloma. Na yete vintisa wenda wa kukapina. Ngokanye nyanga kasovela kukaloba. Yeah, nina kutaki inside. Nina kupenda your bad. The world turn around, yeah. Omukwewe sas diamond. Stairu za wachaya na osuzanga wakaima. Galina. Tokolanga wekola, kolanga wekugan, binyu manga tuzina, chukoma chende punch, panga chino chukuba, dada si chake one style, longa zivuga, ngeza wakalaban, nobody gamba, ye guan, sini ya tulile mu, wata guan, wamise, let me say, my people, kamazen kalinde kukachiko, selecta teka yo, disco, zanye mutu la mise, my people, jaga loko linga wekugambie, ila saka loko linga wekola, chilo tongoli wange ela njaga langu zimbie na galina njaga loko lenga wikugambie ela saka loko lenga wikola nafunye chilo tongoli wange ela njaga langu zimbie na galina nina kutaki inside nina kupenda your bad the way you turn around omukwewe sas diamond and style za wachaya na osuzanga wakaima omukwewe sas diamond and style za wachaya na osuzanga wakaima anything or anything what people tell you. Chupa kuchupa, katai mboke kwa budama mbonyezo, kachansi ke elabu waweko, fituli kumwezo uyo muno uwe tucheze paka kesho, se, alinikali dem kwa, shata dem,